Yeah. Freestyle. Mr. Gray, I say. Let you up with a ordinary trap beat, so cut up and the Kuberica. With it's an imagoti, they won't send me the Kuberica. Muma is andafa. Dimango Funaka breathe and in a rapper of Puma. Dalama Siku Tuba. Neu sandi dabu kamfandi kusaka chuma ndapuma kwambiri ngati ndiri pa puma lelo ndikupa mapidi ofuna atakusuma jaji wa majaji ndi amene wandituma chuluke ndwa marapa koma palibe wandiluma zomwe mutamwe panozi ndimazichika pachaka kamozi Beyonce wanga nozi za nyimbo ndinaleka pano ndikuchesa gozi koma nditafuna nditakudropa nyimbozi ngati ndikaonekela ntaumakhala pa mikozi pakati pa Eden kundidya ni ngozi koma musadandaule munthu neni nsozi ndinapulumuka ndipo sindinagwe nangobwera just to show them bangwe kwanga iwe ina ndi superstar dropa malai no tenta kati kukata let me cook bwede tani kukata otikonda amatadani okudata wandiye ndela ndima paz josa nkawa goli chimo ndima nyasi kundi uza ndima pans ndiza kala nawe mpaka uza ima mwasi tango kala loyo ifesi maswazi unai onapo seko yanga ndiri ndi network ya bonko na ndiri ndima paz tapele kedo apo pondikisa ama ndi tisa kundikweza kundisisa OG weni ndi isa na chita zoda buisa ndi kundilimbikisa nyali city ya sankuibisa tuwa salozela na ulosa yangani sisa sininga pere pano makuza ndine shasha ngati mfana wa Ukraine sininga lowe Russia zole pela ndina kwacha jisomo ndi chotzatza ndi mawina kukacha Rapper wachi Kristu sama gona ni nguyo afunge beef mazulo ndi maichita ndiwo fit ndi malosa mabiti pledge ndi pase iyo isi suna imbeke sele ngati ndi wantitiwo ndi nipa one ngati April Fool's Day ndi magweta mabazo deketa mafunde ndi gundiga ndi ziko ndani yanga ndi gunde ma rappers ogona ini blanketi mufunde Ningo kamba pankiti, ndi ne rapper complete, ndi matamba papiti, ndi nayamba kupiti, ma rhymes akachiti, sindi panga kompiti, nanga ndiliti, una mfanda ponya piti, kamalanga la piti, ndi nakwa tira nchiti. Ndi ne rapper katatu, rapper, chimwana chosamba, ndango yamba papa. Kuunji kama style akifumu, achimwene mutapa, pangono poka, muka gawe kwa matrapa. Sindiri siku sapu sisike ndi drippy, appetite mwala kuja mabaza dipi. Papiru ya biki, ngati nseu wanchinji, ndango siya jitipi. Status ina sinta pano ina sala ndi dipi. Ma negative comments olemba mafana matuge. Sindi yankandi masia ama suge. Ena alipita, ena ngofuna achuge. Hakudikiri na ndia luke. Nyengo zomwe ndadusa, zandipunzitsa kukala jomwe ndiri. Mafuso opusa, sindi yankamu zandi esa siri. Jine rapa olusa, kusekerela kukukundi ipisira mbiri. Dima tisido andazi usa, kufuno chama yainu kabadwe kachiwiri. Isi freestyle chabe indi sona, ine ndi ospida so speedy duangati yona. Kina piri flow ni machinya ndeka kona, nde musamana mizane muga kala muzikona. I'm in love, ine nizi mutate mwana, ine nizi mutate mwana. Mr. Bigger Than Life, Joff wa ikakale pepe, taka ulita mafana ola pepe. Trouser ikwebe, ana achebe.
Download music on Sora today.